yagunalo ganyi won
amna waxtan yu neex ak yo xamne
ñu bañu xol
du neex ak do am ton di tax do am ton moy day nekk lu la ñoro di tax ñoro la moy bu lo sax yow bu la ko def
Ousmane Sembe Yagnelo
amna degin
Mamadou Diablo
man day bu don sama sago bu ma nit di wax ci kenen
ñoo bokku re bokku xey way bokku
sax bu ko deg bu deg la on sax di na nduro waaw
Oh, my God.